mugambire se njagala kuyimbawa kyemba saba mube bateku njagala mbayimbire aline myamanyi walumbi kubanda sasira kyokka nga nze kyasabwe nti mujja kunneetamwa mwabaine mize mikyamu ndi wakubanika nokonde y'abasajja mumwe abeesomaasoma nga yakwanja omukazi bwati neeragalaga sebwanyiyo obwonedda nedda obuntu bwe butyo bwe buyina emize emikyamu egitasangika bwerindako mmire kumuka ze nzijje mbukukuse saagaddo gye mukunyiga nyumya ku bye nnali ndabye obusajja bwakuno obukwana bwesomaasoma ze mundeke mbulangire kempawa obusajja bwakuno obukwana bwesomaasoma ze mundeke mbulangire butujje kempawa okumba okuba obukyamu kyekinsibya engugu n'ensalawo nzire wakeyo okunoonya kyenkola mwepangisa akayumba ngako nyina kupakasa nga nkwesa bunyikivolo okusasula w'ensula mpozi n'okuba obulungi bwe mmala okubifuna noonyayandaga omukwano okubanga kyatutonderwa sikifuddeko nzoba nkulese mu nju gye nnapangisa era nsigala nkuwa ekitiibwa kuba nze mba nkufumbira kyokka nga mmanyi nti mwattu wogula akatungulu n'engulayo olunyaanya bambi awo kibeera waakiri naye mulimu obusajja ng'obwo yadde eggama y'otuta ekalemewako okuleeta kyokka ne keeragalaga kakeera kuma kyakuzunga oludda ne keegayirira munfunire ekikumi bambi neegulire sipotisi ekika ekyo mungu nkusaba okubumponya bwe buyina emize emikyamu ekitasangika ate nga bw'aba akukwanye ekizibu okumumanya nandisabye mmwe n'abakyala kwerinda nga gy'osula lw'oba ng'ofunye akasente okasanga waufu kubanga bumanyi okuziba butinkuula emifaliso bumanyi n'okulya ekiremba bubalinda ne mwebaka wakayina ekika ekyo maama nkusaba kefuulire emitima givunze woowe bwe bulya n'ebisiyaga abaana booleka awakaawo gwerinda lw'oliseetuka lwekeevaamu oggulayo omunnyu konna ne kazimba akati n'obukooti obubajjula eno wabula bubeera bukulu obusajja bwakuno obukwana bwesomaasoma ze mundeke mbulangire butujje kempawa obusajja bwakuno obukwana bwesomaasoma ze mundeke mbulangire butujje kempawa temukwata bubi mikwano tinnazze kubavuma mbadde ku busajja bambi ngamba obwesomaasoma bunzeeka nnina emmotoka era njagala nkupangire kyokka ng'olumu omugagga asuliramu enva ewaka babeera n'obusaati gundi bubeera bwa kampuni leero bw'okalaba muono luli okasanga mwadamu engatto eziyambalwabo zo zaabulwa sitookisi oluggyamu ekigere bw'ati ojulira nakudduka nga watuuseeko gy'asula eyo ojulira nakwegoga kyokka bye yeesoma nno bingi mbwera ayagala akutengule nze nnayiza abasajja nange ng'ojjira mu kwesoma mba nzuula ekituufu ky'oli ayinawo teyeeragalaga kankugire naye nja kudda mbadde essaala ky'olaba abaagalwa nsabye nkomaawo paka we tulisisinkana obusajja bwakuno obukwana bwesomaasoma ze mundeke mbulangire butujje kempawa obusajja bwakuno obukwana bwesomaasoma ze mundeke mbulangire butujje kempawa soma zemune kembulangire tuje kempawa usacha wakuno obukwana bwe soma soma zemune kembulangire tuje kempawa usacha wakuno obukwana bwe soma soma zemune kembulangire tuje kempawa usacha wakuno obukwana bwe soma soma.